Mugiye kumva ikiganiro ni Nyampinga.
Sinibaza ko hari umuntu umenya ikintu ijana ku ijana, ari nayo mpamvu kugikora neza ukwiye guhora ukihuguramo. Aya ni amagambo ya Liza ukora ibyo twita load control ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Yaganiriye na Benny Claudette maze amubwira icyo load control bivuze, amuvira imuzingo uburyo yize gukora ibi bintu maze akaza kubigeraho, ndetse asoza agira inama urubyiruko by'umwihariko abakobwa ko badakwiye kwicara gusa, ahubwo bakwiye gushakisha ubumenyi bwabateza imbere nk'uko Liza yabikoze. Reka twumve ikiganiro kirambuye.
Imyaka 34 nkora muri Rwandair, nkora muri department bita load control.
Noneho rero turi ku kibuga cy'indege cyo mu Rwanda international, rwose niho twicaye uyu munsi tugiye kuganira na Lisa. Arababwira rero ngo akora muri load control. Reka rero abasobanurire se load control ni iki, ku buryo nunahagera nawe ukajya ubona nk'indege iguruka uzajya umenya uti buriya Liza hano yahakoze iki ngiki.
Load control ni ugukora ushaka uburyo uringaniza indege ukayiha balance, kugira ngo mu gihe iparitse mu kibuga ibe iparitse neza nta kibazo, cyangwa se mu gihe igiye guhaguruka igende iri mu mahoro iringaniye neza. Harimo ibiro by'abagenzi, ibiro byabo by'ibikapu, kugira ngo indege itagiraho ibogama cyangwa se aho iremera, ikagenda iringaniye, abagenzi bakagenda amahoro, bakageraho bagiye amahoro, n'indege ubwayo ikageraho igiye amahoro. Yego, ni calculation, ni uburyo ukalculatinga ibigiye mu ndege, amavuta inweye, uburemere bw'indege ubwayo, uburemere bw'abantu, ibikapu byabo n'iby'indege itwaye byose, kugira ngo bigereyo amahoro nta accident zibayeho cyangwa izindi mbogamizi izo arizo zose.
Ese Liza ubigenze ute? Ese dusobanurire akazi kawe, urabyuka mu gitondo ugakora gute?
Njyewe aho mba ndi ntago nkora check-in, ntago mba ndahantu abagenzi bari. Buri company igira standard igenderaho ya buri mugenzi n'ibiro yemerewe gutwara. Noneho tukagira n'uburyo tubara umugenzi ubwe ibiro apima, yaba ari umugabo cyangwa umugore, umwana cyangwa uruhinja. Uruhinja twavuga tubara kuva ku myaka 2 kugeza akivuka. Icyo gihe ntago tumubarira ibiro. Ariko nko ku mwana tumubarira 35 kilo, ibiro 35. Umuntu mukuru yaba ari umugabo yaba ari umugore tukamubarira ibiro 84. Rero icyo gihe tugendera kuri average y'ibyo biro tukabasha kuba tubipima. Umuntu rero hari ibiro yemerewe kuba yatwara mu gikapu cyangwa se nka bagage ziwe, nibyo ngenderaho nkakora icyo bita calculation ya zero fuel weight. Rero nimenya ngo kuri iyi ndege runaka abapasaje bari booked kuri iyo ndege ni bangahe, ibiro bashobora gutwara nka bagage ni zingahe, noneho nkabasha kumenya gukalculatinga ni ibiki nemerewe gutwara, ni ibiki ntemerewe gutwara. Ntago byabaho ko indege yahaguruka itafite ibyo yakorewe na load control, kuko ibyo nkora hari document producing mbere yuko indege ihaguruka. Muri izo document harimo loading instruction, hakabaho na load sheet na trim sheet. Loading instruction ni uburyo mba nahaye amabwiriza abantu ba loading indege, no gupakira indege. Nkamenya uburyo mbabwira nti ibi murabipakira aha, nkurikije uburyo ngomba kubalancing indege, uburyo ngomba kuyiringaniza kugira ngo ikiri hasi bayipakira iyi ntigira ikibazo, no mu gihe iza kugera iyijya. Njyewe biterwa dufite sisiteme dukoresha tuba tureberamo.
None se buriya kunumve ibyo bintu byose ari imibare wize iki?
Nize math physics muri secondaire.
None ndagira ngo utubwire nk'urugendo rwawe wakoze kugira ngo ubashe kuba wagera kuri aka kazi ukora uyu munsi.
Nageze mu kazi hano 2010 ntangirira muri department bita security. Maze kugera muri security nibwo nabashije kugenda menya operations zikorwa ku ndege, nibwo nabashije gutahura cyangwa se kumenya load control cyari cyo. Load control na ikintu cyatumye nyimenya hashaka kuyijyamo nuko nasanze ifite mu, sinzi nimba navuga ngo ifite safety y'abantu, n'umutima wa safety y'indege ubasha kubikora ushingiye kuvuga ngo byose bigereyo amahoro. Indege yacu cyane ko ihenze cyane ntigira ikibazo gereyo amahoro, abantu bacu dukunda bagereyo amahoro. Nkumva rero kugira iyo responsibility muri njyewe nkabimenya nkumva nabikora nicyo cyatumye mbijyamo ndagenda muri shift zanjye shift yarangira aho kugira ngo ntahe nkajya muri department ya load control nkagenda mbabaza utubazo plus ngenda mbabaza utubazo plus ngenda menya utuntu twinshi mba motive yuko ushaka kuyikoramo
byumvishije niba ngibona umuntu wawavuye hanze amahoro akagera hano cyangwa se akagenda akagera ya mahoro ugimenya ko nariza yabigizemo uruhare subiye inyuma riza wambira ko mbere wenda utaragera muri ibi bintu indoto zawe zarizi warutaga kuzakora mu ndege
ntago navuga ngo nigeze ndota kuzakora mu ndege ariko ndibuka nigeze guherekeza musaza wanje ajya muri Amerika nganira nawe yamaze kugerayo nibwo bwa mbere yaragenda mubaza bimera bite mu ndege arabimbwira mbwira processus yanyuzemo numva mbaye interesse ndavuga ariko ibi bintu umuntu azabimenya ate naje kugira amahirwe rero ndadeposa nshakisha akazi nk'abandi aho menye bariye kugeramo nibwo narushijeho kugira amvio kuyimenya
riza ngaho mbwira kubera iki sibyo kwakundi uburi mu kazi sibyo ari byiza yuko washakaho ubundi bumenyi waruri muri department imwe ujya kwimenyereza mu yindi department nibaza ko byakuzamuye ese nakahe kamaro ku mwana wicaye mu kazi hari gihagerayo kagira ngo yagezeyo kuki yagakwiye gushaka ubundi bumenyi kandi deja afite akandi kazi
sinibaza ko umuntu ajya amenya ikintu ijana ku ijana niyo mpamvu kugira ngo ugikore neza uba ugomba guhora ukihuguramo hari abantu bagera mu kazi yumva ko agomba gukorera amafaranga niho usanga hari igihe unagera no mu kazi ukumva ko wagezemo ariko ukicara ukora ubusa ukarinda utaho ukora ubusa ntacyo ukoze kuko uzi ko ukwezi nikurangira urahembwa ariko ku muntu ushaka kugira ubumenyi iyo urushaho kugira ubumenyi ni nako urushaho gutera imbere ni nako n'aya mafaranga arushaho kuboneka rero mu kushaka kurushaho kumenya ibyo urimo gukora ugenda ufata ubumenyi hirya no hino natanga nk'urugero nko mu byo dukora ko bijya bibaho ko tujya mu yandi mahanga tukajyana n'indege zacu ukaganira no mu load controller waho ntubura akantu mukuraho urushaho kugenda umenya ibindi bintu byinshi iyo ugarutse ugagenda ukora practices za bya bindi wize ukarushaho kugira performance mu kazi kawe buhoro buhoro hari byinshi ugenda umenya
icyo nashishikariza wenda nk'umwana w'umunyarwanda cyangwa se umukobwa w'umunyarwanda n'ukumva yuko nta kintu na kimwe adashoboye wagishyizemo ubushake ibyo yakwiga bien sûr kugira ngo wenda be yaba nk'umulot controller agomba kuba afite background ya math physics cyangwa se yarizemo ibintu bijyanye na mathematics cyangwa physics kuko hari icyo bimufasha mu bijyanye n'ibyo twize hanyuma ibindi byinshi agenda bimenya yabigezemo uko dutangira mbere yo kutangira gukora hari trainings duhabwa zitandukanye kugira ngo bashe gukora ako kazi kawe rero numva nta mwana utagira icyo ashobora yagishizemo umuhate cyangwa yagishizemo umutima akagikunda bien sûr bituruka mu rukundo ukunze icyo kintu n'uburyo ushaka kugikoresha iyo umaze wa kugikunda muri iki gihe haje ibintu byinshi ku ma internet ubasha kwakora ubumenyi nk'uwabasha kuba arimo kutwumva ubu akamenya load control n'icyo ashobora kuba yajya kuri YouTube kuri Google akarushaho kumenyaho ubundi bumenyi ngewe ntabashije kuvuga noneho icyo gihe akaba interesiye kuba yakwa applying
tuganire none ku kintu kugushishikariza abana b'abakobwa bari hano hanze sibyo urangije kwiga agatekereza ko cyagubita ashaka umugabo cyangwa se no kuba wenda yicaye yumva ko yarangije kwiga ariko ntagira ubushake bwo gushaka trainings ahantu ashobora kwimenyereza umurimo kugira ngo yongere ubumenyi afite niki wababwira n'ubuhe butumwa wamba
umwana arangiza kwiga secondaire afite imyaka mike afite imyaka 19 cyangwa se 18 20 aba afite indi myaka 3 cyangwa 4 yo kuba yabasha kwiga university cyane ko abataragirizo responsibility nyinshi cyane biba ari byiza ko yicara mu ntebe y'ishuri akiga agashaka ubundi bumenyi muri university yamara gushaka kumenya muri university agashaka experience mu kazi icyo gihe rero no guhaguruka agashaka akazi agakora ntiyumve ko yakwihutira kujya gushaka umugabo cyane ko muri society yacu nyarwanda cyangwa se muri society yacu ya Afrika usanga umuntu atangiye kubara imyaka ye ku ntoki ndashaje ndagumiwe agatangira kwikompara n'abandi si byiza kwikompara n'abandi kanaka yakoze uko aragiye kandi twariganye ngenda sigaye ugasangaho kugira ngo abe focused mu gushakisha bwa bumenyi abaye focused mu gushakisha mu gutangira kwibazaho uburyo agumiwe mbere ya byose banza wiyubake uho bwawe ushakishe ikintu gituma uba umuntu w'ingirakamaro be kwihutira gushaka ahubwo bige bamare kwiga bige universite bashakisha umurimo barusheho kumenya ukaba proud yawe wenyine ndetse nabo mukorana cyangwa se company ukoramo nayo ukaba proud yawe kuko ukora ikintu neza
umva ikiganiro ni nyampinga